Zaidi many note by nature
Bantu music
after dogo mchafu
na furuga furuga flow furuga furuga show furuga furuga rapper na chapa mitindo so furuga furuga hawa watoto waswaga mbovu furuga furuga hawa watoto mana wachovu guitar mini note by nature wala sikopeshi mini note dissepa dialecta professor kamili niko gado one man army ila nguvu ziko dabo pinge chabo mana ukifeli fimbo mina temo chafu mithila domo la utingo ukinona mina swing kata shingo mindo nigene natapaka bolingo kingo waga siongei waga natenda demu wako hapendi rap nkichana waga napenda haa mini mkali zaidi yao sisi kiki kwenye street wana mtaka zaidi wow Sikutaka u famous, mini ni rap toka bafuni Sana buni, mwenge unawaka bila yakuni Afya duni, tamaduni, tamangumi Battle me face to face rap katuni Nangune kemu la viraga na wauna papa nyangumi Vuruga flow rap hababogam, hata sitafuni Nipe blue kijani nye usi narangi kakumi Nizipake uchafu, ukipakaza kwangu kanuni Hawa na utampa wenge wapai hata kapuni Kaba sija kuwa shabiki wako kapako zuni hey. Siture, ture, 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 di, yo, hip flow Battle me na wacharaza mithi la gitala di, flow Mini KU fresh G Hit Rob He oversized Gajava ride Kwa she rolls
Sorry man
Kuju kuchana Mina kuchana Kose ni pesha Kushabiki wako Kaja kukana
Mchafu 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 Mchafu